와서
예?
쩐된 단양구
Uko tayari?
Hey, watu wangu. Mashida yalinisonga, madeni yakanishinda. Nikidhani natafuta suluhisho, karibu nijipate kwa muhadhara. Wachani niwaambie story. Okay. Nilipiga simu kwa rafiki yangu Pita. Anipe pesa kama anaweza pata. Bale ambasada akaniambia atapita. Ni msubiri atakuja akipata. Nikisubiri gari mzuri kapita. Likasonga kando halafu likasimama. Mama tajiri naye akalishuka. Akaja kwangu kama anacheka cheka. Nikidhani ni shabiki wangu, mimi nikacheka cheka. Akaniambia
sasa Jimmy Gage, mimi ni sweet mama, na nimekutafuta sana ili ukuje uimbe ule wimbo wako wa wakati wa kubarikiwa kwa event yangu. Could you have some time tuende kwa ofisi yangu tuongee?
Yeah, sure.
I can even give you some down payment.
Niliona Mungu amejibu maombi yangu. Siku sita sita kwa prado yake.
Nigga nigga inige pango na muhadhara. 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 Wajunge suti mamas wajone ma doma goterie.
His problem bana. Gate tunapanda.
Acha tutulivu eh. Tutoke tu nje tuendele na story zubani na bamba sana.
Sawa. Sawa.
Tukaingia kwa ofisi ya kifahari. Kanishika mkono kanikalisha kwa kiti. Kaniangalia kwa macho na kuniambia,
Jimmy Gates, let me tell you the truth. Eti nataka uperform na kutaka wewe, cause I'm so madly in love with you and I want you so bad.
Kanifungulia mfuko mkubwa mweusi. Kutizama ndani umejazwa na mapesa. Kajasho kepesi kanitoka aise. Na mwili wangu wote ukatetemeka. Kwa muda mimi nikasita sita. Kufikiria mashida zangu. Sauti kwa moyo kaniambia kwatua. Nikaanza kuona vile ningetajirika. Hey, gari mzuri, nyumba mzuri, madeni kwisha. Sauti kwa moyo kaniambia kwatua.
Yeah.
kulia kucheki. Uncle yangu kutoka USA akanipigia akaniambia enda Western Union utoe 80,000 nimekutumia. Hey, nikakimbia nikaenda nikatoa nikaambia shetani ashindwe.
Ingia.